feels right. Idrimil kon point ka spike. Coincidence? Nearly does nange paya nai. Kwengoli blame it on luck. Wa wish ni elonget. Always ijuek ya talent. See cello tape. Nearly kwa rose. Miki, wale na ambition. Na nikifanya tizi siku jump to conclusion. Nika geuza base home. Kitanda ile kiti. Nishinde ligi fiti. Si depend on match fixing. Rappers njeve. Kadiro ijafungwa. Sunajua kondo mekipasuka. Singe wacha mziki kama sai na shuka. Friend yangu wali come in handy. Mi rabbit ye pocha kichonga. Ma green uni chocha akipata. Ma yellow uni kopa akiangukia. Ma brown uni toka. At least wali kwa mkweli. Anarudi akitoka. Au sema inzi na kupenda. Itarudi kwa kidonda. Sababu kwa high tides. Fish ukula uchungulo wacha maji ipote. Uchungulo itakula fish. Na kwa mind. Your happiness who exists na kumind. At least you know ilikuwa my speech when it's fine. Maneno za date 15th. Aliona napenda mziki zaidi sababu ya ujuzi. Alinipenda sana, hakupenda my music. Church goa, tuliongelea ndoa. Alini convince Mungu, ndio ataniokoa. Saisu ongea sika before, truly move on. Saimbuzi wanakunja uso sokoni. Lazima wauzo, yo ni show ananiombea. Talent ni ikuze, ni raisi kuwa wise. Fikiri ujinga na usifanye. Na lines na entice, mdundo ni wakanye. Kwani mocha rionenda loss. Yo uze my casket, vision za kiboss. All I have is success. Niwe na personal chef, anauliza leo te text take. Club na nye nyumba, account different state. Zile za Royce Rover, what's your take? Spend milli daily, na liquid na nye safe.
Oya rabbit, rabbit amka bana amka. Amka, amka. Okay, sawa. Nimeamka manza, nimeamka.
Au sema, what the mind believes it achieve. Saini kololo base, ile na lead kwa kambi ya chief. Sibabu lancha kuna dishi, ngumu will do. House cons, I wanna be successful. Cut track na trace songs. Mfuko zangu zina shimo, I matter. Sababu sinanga do. But I knew, wisdom was wealth. That year 2008 marked the beginning of success.
Célèbre frère a pu verser.
Bientôt, crois-moi,
le top sera nôtre, on se rapproche du but.
Bientôt, crois-moi,
on y sera car le plus dur était le début. Tout a commencé comme un rêve, on n'y croyait pas. L'ambition n'a pas le prix, on le voyait pas. Chemin difficile, on se rapproche du succès. La famille célèbre frère a pu verser.
Bientôt, crois-moi,
le top sera nôtre. Se rapproche du but.
Bientôt, crois-moi,
on y sera car les plus durs.